It ain't over.
Yeah. I'm me. Okay, respect, not good respect, that's the payback. Na easy go to me as a cause chest go way back. Na come na you all into me and you go payback. But I get to get no kidding hate, I will hate back. So please stay on your land, nigga. I love phony you, you won't feel the pain, nigga. Millions of punzo here, I won't be the same, nigga. Na say big touch on game, maybe in a four figure, my nigga. Mana my isha yen and the cussing them tiny to na ho. Ilo my pitch and end that dunya need na flex na toko bro. And this is serious, cause we ain't got time for just mana to sisi ta taka pesa da na taka twe on top. So come away, there go. So mya mwezi, there go. Kile to jinga na mambo ya kichawi, there go. Homni pendi, there go. Mi pia skupendi, there go. Ukileta za kufimba na mambo ya kishamba, there go.
Si tumekutana to town, please don't act like you know me. Si tumekutana to town, please don't act like you know me. Nigga shalako
kama unaleta mazoea
shalako
ukumarego, we don't care
shalako.
So please, nigga, I just wanna take it easy, nigga. Cause they made him to peace, nigga. Na haiku wa rais, nigga. Po hapa so rahis, nigga. Worry that ain't it rahis, nigga. Situ nachofanya kumba mungu kukikucha. Mano natamani kutusikia tumekufa. Tukwana mlango wa mafanikio na tuvuta. Kumbwa na kubuka shuka lafo kumekucha.
Wakati mna akidondada huku mtani watu wana njaki noma. Nye mkila heni na majaga. Situ nachofanya na rekodi mango.
So kama wezi, there go. So mnya mwezi, there go. Kile to jinga na mambo ya kichawi, there go. Homni pendi, there go. Mi pia skupendi, there go. Ukileta za kufimba na mambo ya kishamba, there go.
Situ mekutana to town, please don't act like you know me. Situ mekutana to town, please don't act like you know me. Nigga shalako
kama unaleta mazoea
shalako.
Uku mbarego, we don't care
shalako.
Uku kwa tunipi ni kuku
shalako.
Tutapwa hivyo shimchani kwa upe.